ngatai whakarongo whakarongo ko ngā tama tō mātou ka tahu te ahi ka wae nuku rautia ki au mau ki tō Māori te meho o te mana I te toko maha kei te rauparaha te tōa me te kaha ana hone heke tupi a te pouhaki nā te whakapairu o te mahi I ngarihi he me kōhuru I te tauiwi ka whakahoki patu mai te kōti te hokowhiti Māori I ngā pakanga nui pumau te whawhai kotahi moana ngari mu rua kore iwa au Māro te nguha te ngana hore titi hore tata ka mau te wehi he rangatira ko pavurona tere o manga rangatau taupuna Rangatira E tu Maranga Kia kaha Rangatira I haere ke me mate a Von Temski Koe a te he, koe a te ngohi Ko te toko waru he tōnu nui Te whawhai mohi o te Māori Hei, ka whaka eke oi a ki te pā Whakaro nei rātou te toa Ka whaka eke rātou ka mate, ka hinga Ko ka witi tātai tikanga Rangatira E tu Maranga Kia kaha Rangatira